It's your number one DJ. DJ C Money. Worldwide. It's just God. Ganafi popoka sana wishive ni simani. Nakuchila nanishita t-shirt. Gafili kumu kwa shite tindari. If ya dampa ine nishisha. DJ C Money. Worldwide. Shilala gafili so. Filimba, any event summer works a la timba. Okuba pote musango ba chimfia. Dangasha no asuti a la chinda. Etap you wanna have for your events. DJ with class, kuno good sense. Pati pavese, adisha join footy gauge. We party all night, apanifia kuya tete. Kabonfia we no akarimbusha. Kagadenga na majins pa street va staka. Kumfa wino nangu ta ukote stadia. It's a 5-7 na ma place that you sana. Na nifopoka sana wishive ni see money. Na kuchila nanishita t-shirt. Gafiri kumu kwa shit that's in dare. If ya dampa ine nishisha. DJ C Money. Worldwide. Shilala gafiri so. You know it's gonna be lit. Ngapalizi hapo nishita palisi. Money. Body language hapa mubili. Gawiliweka kuimona tuvili. Seshaka sopa iwa woi so spend ifi. Na shire nkeche sheve shi dead yeshe. Muli na wanagubima wa shire defi. Na see money pa filimba shifu ya nashe. Ganafi popoka sana wishive ni see money. Na kuchila nanishita t-shirt. Gafiri kumu kwa shite tindari. If ya dampa ine nishisha. Just guys, yeah, we own this. Shout out DJ C Money on this one, yeah. Trust 700, yeah. Mr. Javel, not even far, yeah. I see it. Your boy Weezy, in a trees, in a trees, watch the shine, shine.